kuburiho nicyo gishoro ibindi bizemera udafite munda nkaho abanyonzi ukaba udafite mu kanwa hasa n'ipine y'ikamyo n'ubukene numvise se kwi Kanombe amabere yaguye bari kongera bakayasubiza ubuziranenge ntabwo bavunikiye muri rigori bose baba bavuye gusambana ushobora kuva kugura amakara ukagwa ukavunika none se abanyara ku buriri bose niko babanyoye igikoma mforowinga mwana